abamanyi mbuno jakulemwa obunafu wonga babulaba so mukama yakulaba mu buwanguzi nayogera bingi ebinafuya olwamanyi ka mukama owangudde ekitiibwa n'ettendo bidde eri mukama oyo gwensinza congratulations eri buwanguzi buba bwakubanaga Abasabiri loswale, loswade mama bibasaze, ne basabiri losembe mama, labatewe basemba nacho, ne bakwita felia, songa mukama alinawe kubali, ne bela bilati yasoka kwa mbola ye, yalina wakujukila. Congratulations, teribu wangu zibu baba kubana. Singa sazalwa ngenda kwekufunzisa naye mukama mulungi lukyalumono biwangula nkugamba kyoyite ekyamanya kiraba nga kitono nnyo congratulations teri buwanguzi buba bwakubana kulika kulika teri buwanguzi buba bwangu congratulations teri buwanguzi buba bwakubana yoka mukwano teribu wangu zibu bawa Swaleba